Radio Pulpit, 657 AM.
Dumisa ba mamedi bo botle ba Radio Pulpit le bitso le matla la Morena Jesu Kriste le dumisa ke muruti masingi mo mosongwa ka tseno ke rata le bela le foko la modimo mo Isaiah 41:10. Le ntso la modimo le bale hakatse le moteng le re se boifi go nne ke na nao setlalelwe go nne ke modimo wa gago ke a go tisa ke a go thusa ke go tshegeditse ka letsogo la me le le jang le le pholosang. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae, may confirm ka science and wonders in the name of Jesus. We receive it in Jesus' name. Amen. Motswala rategang, ke rata re lebelela setlhogo se se reng How big is God? Ke modimo ko mogolo go le go kanang kang. Ke setlhogo se ke ratang gore re se lebelele diverse tse dintsi mola le Matthew 17:20 le Philippians 4:19 and le Psalm 18:3. Lefoko la mole re bontsha mo gore mo bophelong nako nngwe re lebagana le diprobleme tse di re fetang ka maatla. Bontsi ba rona re kopana le tsona dilo tse. Nako nngwe o lebane le lefu go ba ona le tlalelo dilo tse dintsi tse e leng gore lefu ke lona le e leng gore nako nngwe ga gona diplane. Go tshwana le bolwetse ke bo ba pandemic lefatshe le lotlhe le ne le alla dimilione tse dintsi ganang di bolokilwe ka baka la this is a bigger problem than themselves. We all go through things we didn't think di ka diragalela fa. We go through things that we didn't think they could move. Where do we turn when we are out of our league? Ha o na le load shedding, matla se a fedile o lebagane le dintho tse e leng gore di feta matla a gao ya ko kae. Dafita o ile a lebana le ntho tse re bala 1 Samuel 35:16. He encouraged himself in the Lord. How do we tap God's power when our faith is small? O ka fumana bya matla na modimo a tumelo ya gao e le nyana. How do we pay bills that are greater than our income and savings mo dikoloto tse re na leng tsona mo nakong e mo o senang tšhelete re di patela ka eng ka re lebagane le tsona ke boammaaruri. How do we conquer the enemies? Re fenya bjang lenaba la rena le legolo coronavirus, who are too strong for us, le le tsereng metswalle ya rena e re e ratang e mentsi. Enter God Almighty mo re bona gore re tshwanetse gore re be position ourselves in the Lord. Fana Bible e tlhalosa re God is bigger than our fears mola mo chapter 41:10 ya Isaiah. Fear not, letshogo le tletse go reliwa letshogo gore batho ba seka tswa re apare re apesitswe dimaske dinko tse re tlhapa re a sanitizer. For I am with thee, lentswe la modimo le tlhalosa lere lebaka ga se diplane tsa gago tse o na leng tsone. Modimo a re ke nna ye ke na leng wena. Fear is common to us bo botlhe ba ga ona motho a sa tshabeng lefu fa. Fear was the first evidence ya ntatemogolo wa rona Adam ana wela mo seven Genesis 3:10. God was there before fear came on the scene. Hawala Genesis 1:1 modimo ne ntse a le teng pele letshogo le tsena mo lefatsheng le tsena mo bathong. God will be there when all the fears of the ages have departed. Revelation 21:6 fa le re modimo o tlo dula ntse a le teng ga letshogo le tlabe le fedisitswe. God guarantees he's greater than all our fears, for I am with thee. Modimo a re ke gonne ke na le wena. It's a personal thing. Ha se ntho ya group, ke ntho ya gore motho ka le mongwe a ikgethele gore modimo a be le yena, a ikgethele go ba le relationship, a be positioned mo modimong. Consider all the fear notes in the Bible tse re bolelang ka tsona gore o seke wa tshoga, o seke wa tshoga. Remember of faith, people of faith who conquered their fears. Moses o ile a fenya letshogo la yena a tshaba o ya ko farao kwale. Modimo a re ke tsamaya le wena a re ye aya le yena ko teng. Joshua le yena o ne a lebagane le dintwa tse dintsi tse e leng gore na a sena maatla o ka di fenya. Modimo a tsamaya le yena. Le Dafita o ne a na le maana ba mantsi. Saulo o ne a mo setse morago ka dinako tso tsotlhe. Saulo o ne a tshaba Goliath a sala Dafita morago. Mare Modimo a mo lwanela, a mo femela, a mo sireletsa. The resurrection of Christ declares he has overcome our greatest fear. Ofense this resurrection. And God is better than our faith. If you have faith, Matthew 17, verse 20, if you have faith as a grain of mustard seed, if it is inspired by the Holy Spirit, it is not the size of our faith, but the strength of our Lord that makes the difference. Abraham Ali Lisarai, Litoval, the parents, it's Abuana, little faith, they par, even the parent, Mole Fatsing, Sauri, Bale Abraham, 100 years, Mazala, 90, Babelewa, Nabakono, Woody Samana, Batsu faith, mountain moving faith, rest in our omnipotent God, Mudimuar no Moholo, or Tusango, Mick Moses, Atet Mulamu, the rod of Moses, Ibeo Naya. Fear grieving Martha and Lazarus Murana Jesu Hafika Atosha Lazarus Mobafu. God is richer than our debts. Philippians chapter 4, verse 19. Fale, God will supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. So shall I be saved from mine enemies. Psalm 18, verse 3. Are bigger than yourself, Matatana, for Mudima Holuanella Rallaon. Mudimu Galvita Lamorana Jesu Creste. Kirapela Peno, Yemurana Jesu Arete Ditanyona Cosofapa Nomore. I fetole Mamedio Mulu Omungwe as he positioned himself or herself in Christ Jesus. Mudimu Ashore, reveal yourself. Ipona has manifest yourself. Anoint him, Mudimu Arnalu Killing. Got the same power that raised Jesus from the dead, Mudimuaka. Kikopatoto Kidumela Hore, di Tokotahai Totoka Mudimuaka Mutameto Motohona, Jaka Huikanya Lubitole Matalamorena, Jesus Christ. Amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.